deliver records, 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 records.
You are such a lot of money.
What are you be? What are you be?
Akaamua kuniacha kizamani, namtaka namtaka anitaka, alishindwa hata kuteka deka, kimshika ananileta mashauzi aye, kila sekunda nene mapresha.
Mabadiliko ananza na we, ananza na we, ananza na we, ananza na we, badilika uwe, uanze na we, yaanze na we, yaanze na we.
Alitaka nikonde, anikonde, mapenzi, na pombe. Alitaka nikonde, minikonde, mapenzi, na pombe.
Faluda
na wapenzi paka kuna kucha kitandani barangati tupa
shuka shuka tupa
shuka tupa
napewa mapenzi mpaka oi we na huyu wa sasa tuko oi de speed 120 ai we oh nana yeah penzi ju penzi ju penzi ju na we penzi ju penzi ju penzi ju na we.
Napewa penzi ninone, unione, ninone. Kwa sasa
napewa penzi ninone, unione, ninone.
Hivi sasa unione.
Uyu wa sasa na zamani.
Bora yupi, bora yupi.
Uyu wa sasa na zamani.
Bora yupi, bora yupi. Uyu wa sasa na zamani.
Sasa tuko